Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah. Haina haja kujibana, yeah. Mwendo wa party tunginyama, yeah. Basi don't worry, no story, yeah. Usipige honi, just come on in, yeah.
Yeah, so kila yeah, mwisho wa wiki miwe dede na pari skill. Lipo mziki kama wewe ni mkari. Hilu jumwike na sisi mweleze na flani. Kimenuka pande hizi njo tucheze tu fly. Suna jua jua siju kungoja siku kuu. Najua siku zote sawala ni noma siku huu. Kama kawa na maujanja kama kiriku. Juu ya anga na safiri tu. Yeah, na digidi boosti tungi milungi na weedi blaza. Na bado mchizi nipo mzukse na ubishu tata. Vipi sasa, weta leta please bapa. Songa digidi boosti kushili ni sizi haswa. Mala walembo wanani follow me. Wanani hot boy, wananambia halogy. Kalibuni machizo Kampala, Nairobi. Nani anataka kulewa leo kama diamond.
Haina haja kujibana, yeah. Mwendo wa party tunginyama, yeah. Basi don't worry, no story, yeah. Usipige honi, just come on in, yeah. Yeah, yeah, yeah.
Hey, yo, kausha utanikuta counter. Warembo wameng'aa wajui hata kupauka. Wamezunguka mbele kwa nyuma wako mabouncer. Muda unakwenda tujali katumesausa. Yeah, sare kwa muda na ubia na kazi. Usiku na uchunga kani memuibia jambazi. Shangwe nyingi, cheers kwa kasi. Hakuna mapimbi ambao wanabania na fasi. We, ukitaka gomba fresh. Kuna mapai wanadai kuchoma kesi. Noma eti, mkwanja umesoma keshi. Hatulewi sana ni tushindo kuliona geti. Nyama choma na watoto bala. Ita machizi washtue mapopo wa mtaa. Ruksa warembo kuja na kokoko jamaa. Ukiona wenzako wanalala fofofo tamba.
Haina haja kujibana, yeah. Mwendo wa party tunginyama, yeah. Basi don't worry, no story, yeah. Usipige honi, just come on in, yeah. Yeah, yeah, yeah.